ikintu kwanza twatariye twabonye ko ari igikorwa kije tena kongera umwuka mubi muziko y'abaturage Goma yabari Goma Ibeni Butembo bari mu byo iyo kwanga Monisco kubona muri icyo gihe n'ingabo za Monisco nazo ubwabo zatangiye kurasa y'abaturage usibye ibyo izingiye ku mupaka zikoresheje ingufu kuko zasanze umupaka ufunzwe ziraza zirasa ku mupaka zibomora umupaka zinjira ku ngufu zirasa abaturage ariko zirasa ninuza n'abapolisi n'aba FARDC donc n'ikintu kidashobora kutuzanira umwuka mwiza ku buryo twebwe igihe turimo kugerageza kugira ngo abaturage kwanza bagabanya uburakari igikorwa nk'icyo kirimo ahubwo kongera uburakari ku baturage ku buryo ntabwo byadufasha nk'abayobozi kugira ngo igihe twumvishe abaturage yuko Monisco iracyafite akamaro ni ibintu byaturakaje byatumye biba ngombwa ko tubyamagana ako twumvishe yuko abakoze ibyo bintu ari abasirikare ba Monisco bavuye mu gihugu cya Tanzania bamaze gufatwa tutegereje yuko donc ibihano bifatwa barebe n'ukuntu babasubiza iwabo.
Kuba ababikoze bafashwe no kuba umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres ndetse n'umuhagarariye aho ngaho muri Congo bose bamaganye icyo gikorwa, ibyo bishobora kugarura umwuka mwiza hagati y'abaturage na Monisco.
Nduba umwuka ukuntu meze uracyari mubi. Icyo dutegereje ni kubona abo basirikare kwanza babashyire ku mugaragaro babasubize iwabo, tukizera ko n'igihugu cyabo kiraza kubafatira ibihano kuko urebye amategeko ya Monisco ntabwo igihugu cya Congo gifite ubushobozi cyo kubahana, bisaba yuko buri musirikare ahanwa mu gihugu cye. Dutegereje turebe uko igihugu cya Tanzania kizabyifatamo ako n'ikimenyetso kimeze nabi kubona abasirikare usibye kurasa ku baturage ako binjiye ku mupaka ku ngufu, none igihugu nka Congo gihora gitaka yuko ariho ibihugu byinjira iwabo ku ngufu na Monisco ikaba iraho kugira ngo ifashe igihugu cya Congo nayo ubwayo irimo kwinjira ku ngufu. Ni ikimenyetso kibi cyane, bisaba yuko kabisa Monisco ikora ibindi bintu yo kugarura icyizere ku baturage. Ntabwo ari gusa itangazo y'umurepresenta wa Monisco yo ubwayo ntabwo ihagije, tukeneye yuko berekana ko kweri ubu nona bazubaha usibye abaturage ba Congo ako bakubaha nka Congo nk'igihugu gifite souverainete kidashobora kugendera ku bikorwa nk'ibyo bya Monisco byo gukora ibyo ushatse nawo ari igihugu kidafite ari ubuyobozi.
Depute Ayibangira Safari, uravuga ko izo ngabo za Monisco zinjiye ku ngufu muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, zinjiye ziturukahe, zari zizanywe n'iki?
Ni ingabo ubundi zari zisanzwe ziri muri Congo zaje muri ya brigade ya Monisco, ni ingabo za Tanzania zaje igihe cyo kurwana M23 zaje muri brigade d'intervention, none zari zagiye mu biruhuko mu konje zirimo kugaruka. Icya mbere cyadutangaje ni uko haje kugaragara amafoto yabo bakiri ku mupaka wa Uganda ako ari abantu ba Monisco, ugasanga bambaye ingofero za Monisco, bambaye za jire ye parbal, ako hasi bafite imyenda ya gisiviri, bambaye amakabutura ya matreninge, bambaye inkweto zisanzwe, amasandare, ako bafite n'imbunda. Bari bafite kwanza ishusho isa nabi mu zone y'ahantu ariho abantu nk'aba ADF kubona umuntu wa Monisco nawe usanzwe afite imyambaro yuzuye ako agashaka kwinjira mu gihugu cya Congo yambaye igisivili afite n'imbunda, niyo mpamvu abantu bo ku mupaka kwanza bari bafunze umupaka kugira ngo kwanza Monisco isobanure neza niba abo bantu kweri ari abasikare bayo kuko byagaragaye ko batari bambaye imyenda yose yuzuye. Izo ngabo za MONUSCO zishaka gusubira muri Congo zasanze umupaka ufunzwe ku buryo kugira ngo binjiremo barashe umupaka, bakoresheje imbunda barasa umupaka, bamena ingufuri binjiye ugahato.
Depute Ayubangira Safari, ndabashimiye cyane kubwa kakanya muhaye Ijwi ry'Amerika.